We are now welcoming our one and only rapper, K. Asha, escorted by White Light to the ring.
Nina tamba manangu sugi bisha pia na bisha nina yemba sina ga time ya kujishusha niko bomba nani alisema sina ga pesa please the time of welcome to our white team masayoni jama mafansi yoni kalioni uliza rivani yoni kalioni hata kwa harmonize yeni kalke yasha saonyesha venye weye ni kal
kila kucha na po visual ala hoi wana nuno na feel wako insecure wengine sikie eti Mzuka zito bado mindo kiwa Moyoni feel good Asina duku duku ya maji Tulize piga kinachimbika fresh Sichezi kidali po mchaka mchaka Mnyamwezi kinyama na kimbiza Sija choka Haina mana natafuta Hiki ya kizuiliki Lipi unakasa hewa Kiso mebana kuwa taratibu Mbele na jisogeza nipesha avu Na kono usikaze macho chuki Aijengi utu Poteza shida nikaribisha raha Nageuza nguvu ganji magaribi kashubo Euro point au nerepe mini handi cash Zapa ida biski dege dege au chikawa Aya nai ai chonjo na tazama mtigani natua Ila marafika au ilea wanafiki Wenye ndoto za mchana zenya zipadiki kwa joto
Nina tamba manangu suki bisha pia na bisha nina yemba Sina ga time ya kujishusha niko bomba Nani alisema sina ga pesa Liza tamo voka mjua white team masayoni Jama mafansi yoni kalioni Uliza rivani yoni kalioni Hata kwa harmonize yeni kalke Yasha saonyesha venye weye ni kal
Marapiri narudi kichaki litahira penye mdonyo Sabamba lipota nipata na penya Viti funguka na miveme jimbuko la madini La uze pengo alizipiki do ujana na aliziba yeah. Nagopa kujengo kuta kalenda inipige chenga Bure ni jikonu fusu kusubira smaki kwenye shawa Eri na sheri talanta mofaya Karibu kitiketi ya kiberiti moto washa tight kamba buta January to December no treat no surrender Mzee ya maziki zaga no strategy boom Chamata tizo kizazi la na mawaza kitajiri Tumaini kwa jasho machozi funguwa njia
Nina tamba manangu suki bisha pia na bisha nina yemba Sina ga time ya kujishusha niko bomba Nani alisema sina ga pesa Liza tamo voka mjua white team masayoni Jama mafansi yoni kalioni Uliza rivani yoni kalioni Hata kwa harmonize yeni kalke Yasha saonyesha venye weye ni mkali
Akina Nancy Wali nifunza mapenzi kumbe hawanipendi Hawanafiki Tabia za uduni nazichukia Heko kwa mashabiki Hata kama sijahitu wananisikia Wananambia gawaiti Ya kwamba jitahidwe nkalipia Kama elephant man bendo Kama bini man sido Kama dupla biligan tempo Let me sing that nite waiti Kama elephant man bendo Gilligan tempo. Let me sing that Nite white We are more than fine Banke music what a guan Keiasha what a man Let me sing that Nite white
Nina tamba manangu suki bisha pia na bisha nina yemba Sina ga time ya kujishusha niko bomba Nani alisema sina ga pesa Liza tamo voka mjua white masayoni Jama mafansi yoni kalioni Uliza rivani yoni kalioni Hata kwa harmonize yeni kalke Yasha saonyesha venye weye ni mkali
Hey yo Yo Riverbank record It is a K. Asha tune Alongside Wailai Wewe producer Georges Ya kwa ajwe Noma sa Noma